the one and it rich now. Wanataka kuniweka kwenye vi. Vitu zimekuwa tiki na kusho mini kushua chini ya maji. Vitu different na mnajipiga kifua. Mbio mkisha timua, wana mnajitibua. Tukieleza mahitaja kuna kuchukua hatua. Kenya takwa nini bila peace? Mungine tu tunafungwa bado tunakuwa release. Corruption imezidi, hakuna sasa la kusema. Wamekuwa greedy kwa kweli, labda tuna miss.
Brand new Lamborghini fucking cop car, with a pistol in my hand like a cop.